Westside Music .net.
The young rapper, young wasi, I run it, John Jolly.
My raps can't do. Lunalua mi lover, mu masapo. I'm the baddest, they call me Bado. Chikupanga kago, no konya mulia na mu plago. I kill the boss, call me commando.
Nishela shela mwaku batia wataka shiring. Nishwela fela kakoba nikona fatiring. Sishela fela akubona ni waka feeling. Station ya mafula not fast
ring. Laiti ya mjango, kelu pila taziva na struggle. Kulipe kwa uyenda wo you can't go. Tiembe keze pado, osa eva lofa kama padlock. Rap game ni non-stop, uzena vlea let's talk.
Ni gaina ni kensena as the hand she say. Maafu fulu fulu fa pocket gelo she say. Eva umaba nomba wabombesha wali busy. Ela bagai easy, zeni eza na kizi.
The industry can't stand without a proper engineer. Tabwilo balungisa wazapunda mamia. I'm going over flows, nimi koloke Lucilla. I'm a big dreamer, ko iti zimzima.
Naniti hanilezeli napanga mukodio. Naeza ande inu kama shele mpokodio. Kikalefoni utwezma wote mkokodio. Nichiringa smart ni wagae watu nkopo.
Show monster, I kill the vibe ni man's loader. The vices are fire but too short. Well I'm no joker, we hustle in a street walk. Chipanga makwacha, no zipo.
Nina nivuma ima eta fulu wani ndondolela. Ni wisa mafesi yako lile waya topelela. Nisawa kukila nikapika mwani kombelela. Anilati yao beef busy isa kombelela.
Yeah, place I seek my bus kuli mulungu. Vintu vina chinja tambo rapa na chitundu. Cheti funa tala esenseli na kadungu. Let me switch tinra peko na chizungu.
Nina ni manjiku ni wisa game over. Vuchwala umaku wakuzu wani wona sofa. Zakuni vale la tubu kali fele na sofa. Sina momo ni latela ni kuni visa soja.
The game changer, limiti gagara go deeper. I seek a bigger minimum living to veti chitia. Rakona kuwa kao fila. Kuna ninja let me stand on my toes to be a big winner.
Ni winile kale mwa geto na ni skatiazi. Ni kakuza chwani mwa game na ni skatiazi. Ani tuweli kuli fiti yaka ye chansi. Hip hop kiaka sofa na wea ni kati.
I got no plan to retire. I am a son of Messiah. Kaleza devil ni liar. Seni uzinga minkwala. Tamipa ya tungwala. Mwakangi ukukamba. Yakango novala bamba. Mwayamba chapi kutamba.
Baba mubalu komoka. Katunku halu komboka. Kwa tuko balu tongoka. Kova savala tubuka. Luna kwangelu tumuka. Tua pangamali tumuka. Wala kaza totolu. Kwa kona forever toluku.
Bad modio. Kumanja tanyamula na kashoveo. I later decide to have it chapeo. Lekas departeo. Narae macheba tiyo kantio. Iyo ni tamanga leta tu. Be a bad girl.
Uwa masila sinswali famu vili na venya. Black fuki tikeka kaze so na beya. Nikalile kukira marapa wanga na venya. Ken lumera hebe vyuma vili na venya.
Ni top shoot ya. Usike wakena ntutupa. Okene ntumonyi nto tutuka. Mefele bad dude ya. Maflows ya kakona ya kubupa. Lususa mwapleni usavala mwatubuka.
Heza sango nina usivale kwa manika. Zaba kompele na fela mutu haona nika. Shai fela baku seaku kashima ni kazi. Konjikowa ni voice. Songe na koya magasi.
Yes, bana ngena apa iwe teni vachole. Give them the waste na ime ya kuliva lole. I'm not rushing for things kine. Nilipa low, hey. Let me just get here before I speak more money.
Yeah, the young rapper, young wasi.
Downloaded from westsidemusicblog.net.